you are the coming undisputed. I'm truly undisputed. Ah. Nakula vida unze muntandikwa. Ngosukuru mye nyo kubalala. Mbela zoze unisa. Oine mpise zombu bantu. Nefika yote sangwa sangwa. Untambuliranga mumbeja. Mina kupenda. Hakuna mwingine katika wote. Nimechagua wewe. Hey, so tam tam. Sijana murembo. You're so amazing. Vera nange. You're so tam tam. Sijana murembo. You're so amazing. Vera nange. Hey, tulinga walongo no wange. What a coincidence. Abamwe kombate mwesunga. Kubanda mwefugada. She looks good, so do I. Ever smart and polite. A single babu we na kupenda. Hakuna mwingine katika wote. Nimechagua wewe. Hey, you're so tam tam. Sijana murembo. You're so amazing. Vera nange. You're so tam tam. Sijana murembo. You're so amazing. Vera nange. Unachotaka sema, sema popote darling. Unapotaka kwenda, friende kubanze wendi. Forever and ever, for you my sweetie baby. Wita malaika wange, wamponye mikote. Nijomu kwa no mama, mina kupenda. Hakuna mwingine, katika wote. Nimechagua wewe. You're so tam tam, tam tam. Sijana murembo. So amazing.